yamde joni jabbore min taji chapande tati dande studio kalangu kettini don kibaruji mod Omar Ahmad Jangan toddo masinaji Ayuba Mustafa nani ko e majje e hantode mbi en suuma yere fu na alsilamebe Allah itu mudori on nanan ko baaje toddo famini der majjum modde bom ni caggal mu e jannanen dendan ko dental pelle jinganoji hakkeji bibbe leedi mburtini derol to jami bandidu en nangado yofe nanni yewtere meden pindino yatana en handen to fedde rewbe wi'etende groupement Salma Harema to endan tera be rewbe wombe no gatta ha ko windi bundu wajjitide dum wadde kullentere jomtude ha joji mu kore jamirta man yaru no kalirna de fadde idi julde suma yere no yehe alsilame Allah fu no hani ittude mudori dum dono tilsu e mudunam deno wodi bawde fadde balde didi julde suma yere no wara Sheikh Abdul Fattah Modibo Badjo todo nani ko wi mamman ada do majju
le messager sallallahu alaihi wasallam
nulad Allah sallallahu alaihi wasallam o wi no wajibi do ciumido fu itta mudi ko wite zakatul fitr dum enda dum do ko na hedna jomu hara keddi basiji ko wadi e les sumayernde yaade du junubaji ko wadi les sumayernde hawta du ko na e ko jaccen dum kerul e dewal Allah mum dungal fu illun julde faandi baldidi neddo itude mudi on enda on hokka anu hokkede den hanum itenede du ko na kaw woni mawdo baati on kaddarto itta kerul himbe latibe be o nyaminto rew makko mako tanira mako e joddibe mako e koreji mako fuko lati kanko nyanto dum fu itana neddo fu mudiji mudum e terde naybe kulle nyamitede de leydi kanyum wonko etce hokke himbe kan dum waawadu ko na hokkude ceede dow inde kulle den de nyamitede sabnu lal Allah sallallahu alaihi wasallam yamira do majju
ne nous a pas demandé de donner de l'argent
nani bien Allah e balde keddani de julde no wodi alamaaji kedditiidi fa hande le jemmaaji din ton agadeje zazibere ko wite jemma mawdo latido balde tati julde mu watte fadde julde suuma yere no wara rewbe no kokke lawol yahade moroade kambe gattol hinne bandi min anni se karim nani ko wi do majum
da leila morde sultan mo agades golla arangal enda fuddama e do fi hollugol finatawa adaji ko woy wadene ne julde fu mohammed bilal goto joddibe la morde endan hollan himbe ko entirte jajiber
ana papa
jajiber kan woni nyaloma mawdo balle tati fadde julede se himbe garto lamido den onata julirde indirane sanal bahari modibe gara nata jododo he makko be janga ko be boowi jangude nyande dembe du o watta sadaka on yedde illa o bornake pade makko sa jo en gangaje den kan en du pia gangaje mu du indirte jajiber
golle debangal endan wonnana ni e wurtinde bawdi mawdi holude ke nyalane worre heddi e julden endam di bawdu ko nanu wurtina fa hande fina tawa ko laamu leydi agades ko wite sultana o enda ilia wakata sarking tamburey
sanu mukuma hemishiga mu
fuddu der minendu semin nata min burtina baggui koy ko cinge der balle cukabe den dum hedo deni lewrdu enda hiama se baggoy koy pie fa yottu yande sappo didi jamma de weti lamido no fay idi o wadake puccu makko sai ko pie kade fa wada balle
tati
sanata latido hono mojjibe jodibe lamorre agades de kay woni ko tinni e hawju mudum fana wodi gambata dun nafa umma to waro da yeso wala fko heddi sawana tan nu yotto nyalane julde hore mu
nanen be julbe suma yere yaade balde seeda kallo do enden der leydi meden Niger dum do fa hande no wakkati no musukabe ummoto yaade wadoyde burawaga sarobe mujo dum sabi ko Zainabu Isa to enden tesawa ardido sarusi kawjido filla renugol sukabe no watta dande yaade sarobe be kinno cukalo mu ndoy burto to koy to acce koy burto fena makko ilia mumin yewtide makko
akoyar en mata
wodi sukaabe rewbe duudal mabbe fu e julbe dum jambotobe dum accataabe be burto dehana e julbe amma jambotobe be e julbe ni be kebata e poda hakkilo sukaabe rewbe be gada e hakkilo be gada nabbe dabareji dalila jabol gurawaga dum bonna burna sukaabe rewbe enda mido watta dane yaade e rewbe e jododo sukaabe mabbe be poda nabbe hakkilo be gada nabbe kollitoje neddo fu noddibe wiibe nata derbaade be jaba gurawaga to be jahu de suka debbo noddama der baade jabwa gurwaga dum bonnani dum burna mudum no hulan yahude wuro hala sarobe no kani jododo suka e mubbe be garna be kollitoje be kakkilo e jabol gurwaga o enda hana tilaino jon duniyar du enda waylike
dum benzi duniya talalaci.
CCLD bukata no denta no pelle jinganoji hakkoje bibbe leedi hande subana woni ko be noddi hokkobe habaruji do der nyamay e batte famminde jamude fa hande jofal bandibe latido no nanga kasu do enande leedi medeni cere faane du acca golli digol orde sogeji leede janane e sogeji leedi medeni cere Anas Jibril ardido de fedde CCLD bukata nani ko wi ternan fudda Ahmed.
Fedde CCLD Bukata no wada ewanagol yaade e suudu sariya sardobe nanga ko e mu'en tokka laabi laamu joddinaadi en gam senini alla wadi suudu sariya fondi bibbe leydi wadni be sariya dartido jam e se wadi senin ta Amadou Konda suudu sariya wado wi sariya o nyido to no waawi waddude hono chadaale kanyo fodo fodo hakkol bibbe leydi CCLD Bukata na jama bandiraamu nanga be kasbe yofe do ko yaawi sumayla mun kayla kanyo e fawar jondo Abdullahi Saidu ono joga garo kaso nyame otodu kono garo kasu kolo basi fu yowite do mabbe min nyama kero nanganaabe halugol nyumu en warde nanganaabe gam fi politiki kanyu e horebe dina wombe kasu fu yofe do ko yaawi min nyama faande government daro e do fi kulle goni cede mun nyenyer le lumoji di endani don darne gomnati acca gol duggol e orle sogeji leede janane fudu kono nan leede franci ayo durodu kono do ko yaawi be kokita en leedi men condition de
notre territoire. Nonne mbiya altine jabbido hakkunde yamde jeetati jemma warde nay fajiri non tonda koro ngulu hite ummi e lore ngon kano wujja essence no wittodo hadde butigaaje nay latide essence resirde mudun nam fay goto ma yayi amma dum wadi nawni be kanjwe ko Musa dandi koyi bi wurada koro no watta wullandu yade ardibe hawzu kojana o fi lawol resude neba essence der galunde Adam Umar yewtide makko
muna gani muna ji magaba
himbe no gi'a no nana ko woni no wada amma wala kalo wala gado kaseti majju lore waddete chaka sire darni essence on endan yoge bidoji bidoji dum yara resode hankin Allah ni woni dem bangere de endan kappa kulam wulida neddo goto tawataaki der mayre lore den ko nangi hite dum himbe tinnino dogga no garto mayre maradi der irbo nere de enda wala mo nana himbe foto mayre bidoji essence tan nangata hite futta samodo ardibe be enden no kani dukande dum hana essence o dum tan fa ere sirde gaz kandu fimun no hana jewtinede Allah rewi tan amma himbe pamadu ko hana idun hidi hadude luma ko mabbe gu enda min en gidi be beydanami gollobe saper pompier be enda gam goto do enden d'accord hijata lore den o awjoto na hite gen enda o
nga mota yake tuci koko wuta yake kashe
nan ne mbiyan ciagal joy lerundo taweden lemundo neddo gon tawano no ma wara to endale bangere garkawa altine bitido sappo e jeddi lewru avridu goddo gon tawama no wara to enda der commune dida bo motawa Allah yo fi wadi ko mer gallure den no watta dande yade bibbe wuro lawol gollido nata ciakamu e policeji Mamadou Idi mere komin dida bo tawa nani ko Abdullah Suk
wannanga wadi da jama'a son ka gano
bandu mayda o kodu hi'a sai dum wari halande lamido lamido on noddikan halani kam mindu noddumi komser komseria komin tawadu procureur kandu halana den himbe kawri gari tawi ko neddo o warano o wadda o woppa fa bandu makku du fuddi utude docteur holli wiude ko wadam balde tati na nay ko o wara yawtinaaki wada den gado mum o yara o mu o chaabeji der balla gollobe meribe en to do leddi Niger neddo wala lawol sardande hore mum iri gacce fuude wadana juudi kite yesum neddo yarta woytanu gan hitude hakke mum himbe de gi'i goddum no wada to dejju do majju dejjude do majjum kan hokkata sembe wadude iri bonnere
kama amba wanda kai wana abgo yamba so zaina
nembe tawdaabe larule gallure arlete no godi nokure to ekintinte gollal jungo duubi majjun sappo ni ko o nokku singa do ballaka kampani orano amma der ko sakiti dunde nokure no tawda chadale Idrissa Mamman ardi do de nokure nani ko wi Abdullahi Mutari Yamat.
Gonga himbe lardube der wuro go'e ebe tawra sador maaji sanne illa subaka himbe no burto yaade golloyde wobbe no jaha gidandaka wobbe du no jaha sumayr golloyde ayi dun tilsno neddo warta der ko hana dun endan kaw woni garbinol ko hada dun enda minen du men gida garbinol gul enda lardube no kada dun meden gidi be lato hanu himbe fu noy be gadata be lato hanu himbe fu kaw woni nokkure on tane de endan no hani lardube kamma koce golle sador maaji di lardube tawra do endan kaw woni be gadanama ekkintinoje golle be kanti amma be keba golle bafu dundu wadaki mido watta dane yaade e himbe kalfinabe fi o be durwa be dara fi o endan be gaddana lardube arlit ko yirna
yakamata akulade nanne mbien commune magodo mariano andira e gattol Dabina ko indi tira maga dum do mbien ko watto golloobe Dabina ujunere kemen jedde chapande tato en jettato kambe gonno golla amma der dubi chakitide Dabina jangala no dima jambuto Abubakar gollo gollal Dabina ni ko wi Mamadou Mado Domaj
Adenzo an samu ragwa
dalilan tamuroje handen kebal mum uytiri ko sabi dum woni fado diango sembe mum uytiri to neddo ufi tamurore dede fudi itane yade dubi didi tawande fudi rimudi sarobe amin demi tamuroje de eldan dubi lasu wobbe faaji dubi chapande tati be kebi barke majji amma handen nokkuji amin de eldan pewa tamuroje gom innirabe mum juutir kam mum buran metreji chapande tati nokkuje den do jori godde naywi sanne anden de neddo wala moto pompi ko foda diyan yarna wakkatiji godon dum wadata tawi denno fotay dum handa handen de neddo awi tamrore dede fudi sa hedake dubi didi yaade dubi tati den ko dadi di enen cingoro no wodiri ko tamroye kim mauna rima
sai karfi sai kakula dashi
nani yewtere meden pindina haltana do rewbe chapande tato wabbe fedde mudum wi'etende hano Salma Haray to endan tera wombe no wada gollal windi bundu wajjitide dum wadde kulle yerno Aminata Kadiri wiri ardido de fedde e ngal gollal be codirant suka mabbe gollitirdi l'école jangirdi to endan der commune tera Musa Bukari Kanda yewtidi amako
Amina Kadiri dum gondo no golla do
moori ganirgo
gollal ha ko wondi bundu min gatta den ko min bayla dum kulle gon ko himbe nawtorto gada mum minen gatta kaman naaje salatu en e computer en e shuka he carotte amma demal ha ko wondi bundu kam min buri hokkugo sembe der gollal gal min gatta groupe ma ami wi atakina Salma Haray himbe chapande tato tawa der groupe ma
irbor waranzuna
nay golla modon gal enna gondo gardan le groupe ma modon
har morin gadi ninna duma
deni min demi ha ko wondi bundu kon minen chonna hecco kon godu e batu nono dami minen bayla ko do gada mo minen gadun ji minen jorna ko min gada chondi makko minen gada nebbam mun e safunde mun
gajiyo te irga safunote
jawdu ko keboto ele golle de to ngato ton jawdi din
azaka
kirgudi min fonata minen gatta dum der laabi kewdi deni sukabe amin janda der cedde min chawrirta be e filla jande lokkol ma der amin de goto hebi batu minen ballotira jomne jeddido fudo minen gada zuba zuba lewru fu minen gatta der kisual gal kemedidi kando fere woni
nokko nande ndiyan na sadi seda men gondo gada ko kebon ndiyan ko jarni don autoriteji mon di
he barrage on min podata diyam amma deni barrage on wala diyam yudum wodi torra sanne gan essence duddo dum waja ko neddo wattata litriji tati to sai neddo watti litri joy ko heba hunta haaju golle mu de hana rafi diyam sadarma fu woni min gala der fi demal gal tanne na lamtiri minen gada nebban chafune e jimu no wodi do butigiel to min de soita gan dun sonni godube lambaji amin ibe bayo noddi min sukabe amin jara nabe nebban wundi bundu litri mu uginaagi laso min chonnata dun fecter den dun uginaagi sappu litri nebban lamtiri na tanne kandu ugilal e kinabe
lam to giyo go simi
no dagal hengal won ko goda
ko ɓuri torugo min ni woni saɗarma diyam wakkati fuu minen boytoro e mum ngam kaliya amin ka hana minen tan woni nawtoro e makka keyerol leydi tiyera fuu no nawtoro e mum hana jon to neɗɗo woni fuu nde ni ummanake haako kon nde noddimin minen jarana joomum to woni fuu nde ni min gattiido awdiri mum minen jarɗunto luuɓe kollol ngaɗa mo minen kaaja min ɓeydani andal
ɗon to kibaruji meɗen tili e fulfulde kirtanto jamirde.